ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed ayaa waxay weerar ku qaadeen deegaanka abal oo ay muddo fariisamo u ahayd ururka al-shabaab. Waxa uu dhex maray dagaal hoogan oo uu socday muddo saada ciidamadan ayaa gacanta ku dhigay deegaanka abal, walow markii dambena ay soo faaruujiyeen abaanduulaha ciidamada qaybta bakool gaashaane cabdulaahi maxamed ugaas oo la hadlay radio warsane magaalada baydhabo, waxaana uu sheegay in al-shabaab ay shan sano haysteen maantana ay ka saareen deegaankaasi.
howlgal ahaan baa yihaahda abalateen kolley janada argo hayo ciidamada iyon ay tegnikada argo hay namadii khawaarijinta ay kolley ilaa hadda walaane boobadi male mootooyin iyo baabuur iyo walaan horta ay bukala baan socodka ay ogaadeen alaa ay ahaa oogaa yar nimanka oo habada hoos kadiin yoon buuro ma galeen isdeer waayn haddana kuna galeen magaalada haddaa kuba waayo bilaa wallaahi shay badan makaran wal hool dhaagata afarto ee mushteeb oo kajar ee wal beer ku koeyno gobi jooran yaan biyaal joogidan aragay laakiin shacabku yimid makaran dukaan kastana anti furin yar isku qoroor ciidamadaasina wal aabiyaraato qalan baan ka dhako wal balalaga ee adduunyadaasina majar wallaahi ada shan sano oo kale hor ma koeyno ciidamada dawladda laakiin isku baba raadi walba maroognay naray wali aragnay in meel saldhig wiiray bana kadi ya nanin shay taata halay ka guure deegaankaasi in dadweynina far lansaar walna lambal lagaysan qawaalidiinta seen abadi un aragnay in kalano go'aanka ina nimanka shan shan tuman tuman iskaraayn meelo iskaraayn markay boqol iyo konton email hoogan mas magaalo un hadda hoogan qabna wali jaray magaalo badan ha jarta laakiin afal sideeda jidka aduunkan dhan in isku qoyo barteeda hamiinadan ba meelad diyaar ka hayn ciidamada saxan ah alaay hal markii la heshay halay tumay la masaa ka koore taasma iskaay faanol farma keen go'an taasi in aan digaw taasma iskaay balu waliin ka qorsheysan si yoon dhulumay israayn in aan dhulumay konton qof meeli ka bat may aragaw tumu tumaan israayn aneen shanshanaan israan oo bilay
ciidamada booliska gaarka koonfur galbeed soomaaliya muddooyinkii dambe waxay howlgalo ay ka wadeen deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ka ay doonayaan inay ka sifeeyaan al-shabaab deegaanada koonfur galbeed. Faisal Dahir Hussein, magaalada Baydhabo.